matire runo rumbe chevandu imba konga wenyumba yete berudere mirwanga na ye eranjo getele kulangira tirumbe chichiwa rumbe jodulanga kwetu taswavya na wakulo baoro mianga vana buliruchu nduke seza murumi wevutyo ori mupunguza kunguza vaso abantu nova kera chancha sense naba mubalia chisala vude chorunguru kwekambo tusitamie kokaluvyo sulozunga nolya na valunja vekunyima elisi wajifula iyo nasula sava walumbe tomusasira iye muleka wandilinde vakafi noleka vamanyikini lavo kuyimba vokusanyala zango lutwala kempaji za fezi singa mugogo wemolera kulano zinafuiza sake sasakezo samba nachoka walumbe ofunane kumi oba wakiri naye ddira wamunga bomanya okufandi kyateeka tekyewalwa nsigala onaku zirinda oba omuntu yalifudde naye olumbe lwagala nnyo afalaja ye lulina amatire kikiwa lumbe kyotulanga tukwetondere osasire ku bantu baba okutukungula obulumi mobaleka bunja ekitagambika Kole debanga mubude wotekera tekera okulya kubyokoze walumbe wayingirira saze mubyokola nenjulu zitulesanga sinyingire lujira mupulani zokoze nga zimuka nelukutegera ne mumoro gajoba wegulidde lututwalwa mpaka terikugana ate welulaba abagala namakanga basa kimu lujja ne lubenyiga mubawula welutatwala mukazi omusajja gwe luzingako namwanu ne bamulekwa ensi ne batambira ekinatamaka tekyeramba mu lujja ne walumbe nga nawakankola emiteru yekisa olako olugendo okumanya ndi lwazze kunnona nga lumaze okuwunyisa amalobo gyoyita kitawe ne bowadawadagoba mumalwaliro nga tolubadde lwasazewo olukula naye nga bwomanya akanakulya ndi bwogobogoba kajja aba mu malwaliro walumbe gyabanyolera lulina amatire kiki walumbe kyotulanga tukwetondere osasire ku bantu baba okutukungula obulumi mobaleka bunja ekitagambika olumbe lubbi kiki walumbe kyotulanga tukwetondere osasire ku bantu baba okutukungula obulumi mobaleka bunja ekitagambika walumbe gadatabangule manamakaka muyagagala wenju yazirekawo matongo njogerange wafe berwakola zebwendowoza beruntutenkaba mumira kumwe kuba newamwe berwakola teyali musanyu bonge wawe rwabavako lujira mbisanja lwatowasavamala abalala lubajjako gwe basibiddeko oluwuzi nga mumaka gonoyabayamba bambi ne bemagazanga basigadde mu bbanga olumbe bwe lutondo terusasira kiruma nnyo okuva omugumba neyesasire yazaala abaana nga bonna bafa mpaawaliwo bambi buli bye yeetaaga lwemubuzijja abaana bange bandibaddewo ng'olumalalo gatunuulira neyewuunaganya amaziga bwagakaaba w'omu bwagasangula bwe yeekubyamu n'agafaananyi luli mukanula amaaso yaani alimuyamba nti agazza omuntu yazaala nayola ne lubamwerako mbukulu noyeataaba mbulumi bwawo gosenvuza mbu tomanyi nti yakusenvuza mbu kadde naye olumbe luno kale ndazirawa bulijodo musanga yonna endala nnamye yasalawo batiza manyangu no yena mwandu ate bano bamule pamiranga weji na yekale sifatuka benga kwe osumbya umalirivu kuli ekiri kusi kibyo kumeka nuru makata ate kwechi negunu twalo kufaita mburu mirungi accident isigweza kubantu atenga sitachekola labu mfembi uonesa nyewe moto kubato tamuleko uvosi visera kubano uwebigere mwanula wangi wazairwa nebuna deka uvo kufoku za nyisada mungyodule zeche manyiti uli mundu kusiga saa avali mungu za wele sipao na nye isawa ye magombe ya manyi liberi sefanyuma kumutoyo Zira no labatera Neguya galero musika no vanga mweonya Njawulo jenda bakusoka yokoka Kubangera tufampalo no lero kwincha Olabana batala nabo obudde butuka Nana yali mukulana mukufa kote katala Kanerekereze nzire wange Ibya walumbe biba bizibu kugwayo Biruwa lwatu mate tugane Ichibite rugwa maduku sanga urumi wa ufo Rina matire, chichiwa rume kumuranga mwetone Masasile kumangu wa wakuru mungure Kumurumi mwareka kunye chitakamika Rume rupi, chichiwa rume kumuranga mwetone Masasile kumangu wa wakuru
www.mp3ugandanmusic.com